Blog Talk Radio.
Bavandimwe turi kumwe muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mbifuriza imigisha y'Imana ngo ibasesekareho mu byo mukora byose kandi twese tufatanirije hamwe ngo iduhe gusobanukirwa n'ijambo ryayo kugira ngo twigumire muri Yesu Kristo. Mu kuba muri Yesu Kristo nibwo tuzashobora gufatanya kwitegura kugira ngo imperuka y'ibihe itazadutungura. Ibi ni ibihe bikomeye, ni ibihe tugomba kwitegura, ni ibihe tugomba kuba mu Mana, ni ibihe tugomba gutungwa n'ijambo ryayo kugira ngo he kugira ikizadutungura. Iki ni igihe rero ndabashuhuje kandi imigisha y'Imana ikomeze ibane namwe muri byose. Ndagira ngo kandi mikaze umuvandimwe kandi umuvugabutumwa Paul Kanyenzi turi kumwe akaba ari nawe ugiye kuyobora iki kiganiro mbere yuko atubwira icyo Imana yamutumye kutubwira. Ndagira ngo musabire imigisha ku Mana kugira ngo imuyobore kandi kugira ngo twese iduhe kuba kumwe nawe no kumva ijambo ryayo, ijambo ry'Imana ndetse no kuritekerezaho nk'uko Imana idushakira ibidushakira. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye uyu mwanya mwiza wongeye kuduha, umwanya wo kongera kubana n'Imana, umwanya wo kongera kuganira nayo, kuganira n'umuremyi wacu. Ni igitangaza n'amahirwe akomeye dufite waduhaye kugira ngo dushobore kugusanga, kugira ngo twakire. Tugushimiye yuko wemera kutwakira uko turi. Turi abanyabyaha ariko ukatwemera, ukatwakira kandi ukatwuhagira kugira ngo utuboneze. Muri uyu mwanya rero twongeye kukurarika kugira ngo ubane natwe, twongeye kugusanga tugusaba kugira ngo twakire nk'uko usanzwe ubitugenzereza. Uyu mugaragu wawe Paul Kanyenzi mushyize mu maboko yawe, mu biganza byawe kugira ngo umuyobore mu byo avuga byose. Agiye kuvugana n'ubwoko bwawe n'abana bawe, ngusabye kugira ngo ibyo avuga bibe biturutse kuri wowe, inarige imuvemo kugira ngo bari wowe uvuga wowe ubwawe. Ijambo ryawe ridukizanye nawe, turamusengeye kandi dusengeye n'abatwumva bose, abumva iki kiganiro, abagikurikiye ndetse n'abazagikurikira nyuma, kugira ngo twese dukizwe muri Yesu Kristo. Urakoze kumva amasengesho yacu, urakoze kuko Imana yumva, urakoze kuko Imana isubiza. Ubane natwe muri uyu mwanya no mu bihe biri imbere, tubyambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu. Amen.
Amen.
Paul, ni umwanya wawe.
Murakoze. Ndabashuhuje cyane mwese duhuriye kuri iyi porogaramu Radio Iteme. Ubu rero turasaba Imana kugira ngo ikomeze kubana natwe nk'uko umuvandimwe amaze gusenga. Icyo nifuza rero ko twaganira n'ijambo ryiswe ngo yaburiwe irengero ngo bitewe n'ubugome n'uburakari yarakariye umuntu wari uzutse, ahurirwa irengero uwo muntu. Niko bavuga, icyamubabaje ni uko ngo mugenzi we yari yarapfuye akazuka. Nuko biramubaza cyane. Ndeka mbanze mvuge igitekerezo. Abanyarwanda burya kera n'ubu kandi communication yabo byari mu bitekerezo, mu migani n'ibindi. Nta bibiliya zari ziriho, nta n'ibitabo byariho, ariko uburyo butangaje bagiraga bari bafite imiganyi bahuriraho umuntu wese akamenya cyundi avuze cyangwa se ibisakuzo bari bafite uko bigisha kandi ibintu bagiye bakunda gukoresha n'uyu munsi wa none usanga barafite ubwenge buhanitse. Rero bavuga igitekerezo niko batekerezaga, ntabwo bari basobanukiwe iby'urupfu inkomoko yarwo, nk'uko n'uyu munsi wa none hari abantu batasobanukiwe iby'urupfu n'iherezo ry'iby'urupfu bagenda mu kiririsi gusa batasobanukiwe icyo kintu. Abanyarwanda rero nabo kera bari bazi ko bashakashakaga hafi ariko bakabura aho rwatangirike, bakabura n'uko bigenda iherezo ry'umuntu ry'ugupfuye. Nuko rero ngo batekereje bageza kure ngo baza kugira nyine igitekerezo ngo cy'umugore, bahera ku rwango rw'abakeba. Ba rero ko umugore bari mukeba wundi, nuko igihe kimwe rero aza gupfa bavuze ko yari umugore mukuru. Umugore mutoya rero ngo ntiyakundaga umukeba we kuko bari bahuriye ku mugabo n'ubisharirida cyabaho. Kandi nuko noneho bavuga neza yuko umukeba we yarapfuye apfashije umwana mutoya yari amaze kubyara. Noneho kera ntabwo bahambaga kure, bahambaga mu mbuga cyangwa hafi y'aho bazareba kugira ngo impyisi zitazaza gutaburura umurambo w'uwo muntu. Nuko babigenzaga abafite n'inzu bahambaga no mu nzu ibintu nk'ibyo. Nuko rero ngo bamuhamba mu mbuga ariko ntibacukuraga cyane. Nuko noneho igihe kimwe noneho umwana asigara arira kuko yarabuze nyina. Nuko igihe kimwe rero igihe umwana yariraga, nuko ngo uwo mugore aravuga ngo wapfuye, ahamagara mukeba we ati ngwino nkureho itaka maze nze mpoze umwana wanjye rwose yahogoye. Noneho ngo mukeba we akajya amubwira ngo ndaje, akongera ati ngwino rwose nkureho itaka. Mukeba we ati ndaje. Nyamara ahubwo ngo yarashyuhije amazi kugira ngo yashaka kugira ngo yature gushyuha cyane. Noneho rero aragenda ayasuka aho umutwe wari uherereye uwo mukeba we. Nuko ngo aramubwira ngo fa wapfuye ntazuka. Nuko ngo bakavuga rero bati yahise yongera arapfa kuko yari amashusho y'amazi ashyushye. Baravuga bati niho urupfu rwakomotse. Ntibyari byo nk'uko n'uyu munsi wa none nyine urupfu abantu bataruvuga rumwe. Icyo rero nshaka kuvuga n'uyu mugabo waburiwe irengero tumubona muri Bibiliya. Ni umugani Yesu yaciye iboneka muri Luka 15 umurongo wa rakatuge tubanza hariya ku murongo wa 31 tukamanukamo hagati mu ijoro hagati aho yasobanuriye yari umuhungu w'umusore w'umuhererezi wari wara n'umwana w'ikirara. Mbese duhishwe iryo jambo wari waravuye mu rugo aragenda yaka ibye byose, hanyuma rero aragenda akenera mu mahanga ariko aza kugaruka rero yicunuje. Noneho ishe aramwakira abahondetse n'umunsi mukuru. Bibiliya itubwira ko ngo yari ari mu murima uwo mukuru we wasigaye mu rugo, niko biboneka ku 25. Niko noneho igihe rero yumvaga abacura abaririmbyi baririmba n'abacuranzi aba mu murima, asanga iwabo hari umunsi mukuru wo kwakira murumuna we. Nuko rero yababajwe cyane nuko mukuru murumuna we yaje kandi yarabaye ikirara. Nuko rero yaramureze cyane ati yaragiye afata ibintu arabyaya abisambanisha, none aragarutse, none umubagiye ikimasa wakoresheje umunsi mukuru ndi utarigeze umbagira nibura n'akana k'ihene. Maze ise yabuze iri jambo rero ryahereweho ngo ngo kuko murumuna wawe uyu yari yarazimiye none arabonetse, yari yarapfuye none arazuje, niko yamubwiye. Iki cyari ingenzi cyane kuko umubyeyi we ngo yari umuntu mwiza, igihe yakiraga uyu mwana yari anejejwe n'uko kumubura byari byaramuteye impungenge cyane, ariko mukuru we ntabwo byamushimishije. Nyiri jambo yamubwiye ngo yari yarapfuye none arazutse ngo byaramubabaje cyane, kuko ntiyagomba kugaruka muri urwo rugo. Niba yarapfuye yagomba kuba apfuye nyine ntazazuke, none se aravuga ngo arazutse aragarutse. Ni umuhungu mukuru, niko Bibiliya ivuga. Ni igitekerezo kiboneka muri Luka 15 uhereye kuri murongo nyine 25 ukageza ku murongo 28. Harimo ibitekerezo byinshi Yesu yavuze, ndetse yavuze n'igiceri. Umuntu w'umugore yari yatakaje igiceri, igiceri k'ifeza. Ntabwo nzi agaciro k'ifeza, ariko urumva ko cyari igiceri gifite gikoze mu butare bw'igiciro. Igihe rero uyu mugore yagitakazaga kubwo ubu sinzi icyo nakibona navugamo, kubw'uburangare, uburangare bwe igiceri kirabura k'ifeza. Hari ibiceri rero bihabwa umukobwa yashingiwe, noneho bikabikwa bigeze nko ku icumi. Nuko rero aza gutakazamo kimwe. Wagitakazaga rero kubera ubwo burangare, umugore wagitakazaga bamuteraga amabuye agapfa, kubera ko ari umugore w'icyohe niko mu Kinyarwanda babyitaga. Nuko rero yatangaje ko icyo giceri cyabuze. Hanyuma rero akomeza gushakisha, ariko ngo cyari cyarazimiye mu nzu ye. Akibonye rero uwo mugore yatangaje ko cyabonetse, maze ngo bakora umunsi mukuru. Niho rero yanze kuvuga igitekerezo cy'uyu muhungu yamwise uwazimiye, noneho aza kuboneka. Ise yamwise ngo yari yarapfuye arazuka. Uyu muhungu rero byaramubabaje. Nk'uko uriya mugore nawe wasutse amazi kuri mukeba kugira ngo ye kubaho, ngo bigatuma umuntu upfuye ariyo mpamvu atagaruka, niko batekerezaga Abanyarwanda. Nihwanye neza rwose yuko uyu mukeba we yari afite urwango yanga mukeba we, kandi koko abakeba bakunda kwangana urwango rukomeye. Uyu musore rero yari afite urwango rukomeye ku bwo atakwifuza ko umuvandimwe we ubonetse yongeye kuboneka. Noneho bakomeje kuvuga rero ibyerekeranye n'imiterere y'uyu muhungu. Uyu muhungu ngo nubwo yari yarabaye ikirara, ariko ngo yari umuhungu w'agaciro kuri se, ku buryo n'igihe yagendaga ise ntabwo yongeye kumererwa neza, kuko uriya muhungu we mukuru ntabwo yamufataga neza. Ishe rero yakomeje gutegereza uriya mwana, yari yaratakaje umwana w'agaciro mu rugo, yihitiramo kujya kwangara agira ingorane iyo. Ndetse Bibiliya itubwira ngo tugiceza gikomeje, aho yagiye guhakwa ku mukira wari ufite igikingi, ariko akijwe n'ingurube nuko noneho ngo yigurisha kuwo mukire ngo kugira ngo ajye amuragirira ingurube uko kera ushaka kuba imbata yarigurishaga akagenda akavuga ati ndashaka kuba imbata yawe ndarigiye kunyica none nzagukorera hari imyaka umuntu yamenaga ari imbata noneho bakaza gusubiza bibaye ngombwa cyangwa bagakora amayeri bakakurekura ariko izuba ryarenga bakagushakisha bakagufata bakakubata nanone nk'uko abisirayeli mu gitekerezo cyabo niho bigurishije kwa farawo ntabwo farawo ari we wabasabye kubabata ahubwo niwe basabye farawo ngo ababate nk'uko igitekerezo cyabo kimeze rero iki gitekerezo cy'uyu musore bivuga neza ko yari yaratakaye ariko ari uw'agaciro ku musaza ku mubyeyi we bavuga ko ari umusaza nuko rero igitekerezo kivuga rero imbere y'abafarisayo n'abanditsi bamwumvaga noneho baza kuvuga ko ndibanda cyane kuri uyu muhungu mukuru kuko bamuvuzeho byinshi bituma nakwifuza ko tumuvugaho ni byinshi bivugwa kuri uyu muhungu ariko ntawabirondora ngo abashe kubivamo ariko ndavugamo bikeye ngo uyu muhungu agereranywa n'abari bari imbere ya Yesu kandi igitekerezo cyari yari yari amaze ku yagiye kwa Zakayo niho yavugiye ibitekerezo bamusheka bamunyega ko ngo agiye gusangira n'abanyabyaha ababwira rero ibi bitekerezo iki gitekerezo rero Yesu yavuze bivuga neza ko ngo abamwumvaga ngo bagendaga bazunguza umutwe kubera kunezezwa nuko yari atangiye ayo magambo biboneka mu gitabo cyiswe ngo biriya iyo umuntu avuga aho yavanye ibintu birafasha cyane igitabo cyiswe imigani ya Kirisito page 1982 urumva ko ari kinini cyane cy'icyongereza ku bakoresha icyongereza mbabarire oya ahubwo page 177 mbabarire ahubwo cyanditswe bagisuzuma cya 1982 narindi nyuranije wihangana page yacyo ni 177 icy'icyongereza rwose uzabibonamo ngo bari banezerewe bishimye bamwenyura bazunguza umutwe ariko atari uguhakana ariko ngo iki gitekerezo cya Yesu ngo aza kumera nk'aho yishe ikibwiriza cye kubera iki kuko yari akoresheje ijambo ngo nuko ise w'uwo muhungu amubonye arirukanka ni kimwe ntabwo rero abanyacyubahiro b'abasaza bari babujijwe kwiruka mu Isirayeli mu bafarisayo nyine amategeko y'abafarisayo n'abasadukayo n'abatambyi bari barashyizeho amategeko yandi umuntu w'umunyacyubahiro wabo bakomeye mu by'idini bari babujijwe kwiruka cyari icyaha cyatuma bamutera n'amabuye avuga rero ko ise w'uyu mwana yirutse ajya kumusanganira icyo ni ikosa bahise bagenda bakambya agahanga ko arimo gusebya abanyacyubahiro b'abayuda icya kabiri ubwo ni uko aragenda aramuhobera kandi yari amaze kuvuga ko uwo mwana yabuze uko yifata ajya guhakwa ku muntu wari ufite igikingi gikomeye ariko akazi yaramuhaye kari ako kuragira ingurube umuntu rero waragiye ingurube n'ubu hari abanyamadini benshi babikajeho cyane waragiye ingurube batakongera kujya mu bantu nuko avuga ko ngo yaragiraga ingurube ndetse n'igitekerezo cy'uyu musore ngo yageze aho abura n'icyarya kugeza ubwo yifuza no kurya izi ngurube zashigaje urumva uwo muntu rero iki gitekerezo yavugaga bari bategereje kumva hasoreza noneho icya kabiri cya gatatu ngo nuko arirukanka aramuhobera aramusoma. Tekereza rero umushaza umuntu ukomeye w'idini ahobera umuntu uvuye kuragira ingurube agasoma akanamusoma, urumva ko no muri kino gihe kandi hari abahita babica akabica bombi. Byatumye ngo abafarisayo n'abasaduka n'abatambyi bose bahita bajugunya icyo cyigisho, batumye ntabwo ari umwigisha wakwigisha abaheburayo ngo ni ibyaha bamushinjije. Icyo rero cyatumye nanone uriya muhungu ngo yaburiwe irengero. Abigisha ba Bibiliya bashobora gusuga iby'umuhungu muto ariko iyo bageze ku mukungu mukuru baramuvuga, ariko hamaze imyaka n'imyaka ntawe ushobora kumenya ngo yariyahuye yaje kujya mu bindi bihugu oya ntawari uhaze. Ariko biratangaje ko burya iyo wumva ngo abashakashatsi n'abanditsi burya tugomba kubaha agaciro kuko bafite koko ibyo bashobora kugeraho. Byaje rero kuvugwa n'uwitwa Frederic Macher ubwo yavugaga ati nibajije cyane iby'uyu muhungu mukuru, umuhungu muto umwanzuro wabyo warumvikanaga yari akiriwe kwa se. Umuhungu mukuru ararakara naho dukunda kugarukira, ariko uyu mugabo mu bushakashatsi bwe aje kubona ko umuhungu mukuru uwo baganiraga amubaza ati wowe utekereza ko uyu muhungu mukuru ni nde ko tutamenya irengero ry'uyu muntu yagiye he, cyagenze bite? Noneho uwo muntu ati nanjye ntabwo mbyumva. Noneho uyu Frederic aramubwira ati nanjye byari byarananiye sinanimbizi nayimenye ejo. Ni ukuvuga ngo tugize twagize muri bibiri na igihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi ngira ngo yes. Ariko ubusobanuro none bwabyo bukaba buboneka mu busobanuro bwa Bibiliya umuzingo wa munani paje magana abiri na mirongo cyenda n'icyenda, ubwo ni icyongereza birumvikana. Nuko noneho aza kuvuga uyu muhungu ati uyu muhungu yaba umuhungu mukuru nubwo abantu batamumenya ati ariko naramubonye naramushakashatse ndamubona. Ati nubwo abantu batamuzi ariko ashobora kuba ari umukuru w'itorero cyangwa se akaba umwigisha w'umutwe w'ishuri ryo kwiga Bibiliya ku Sabato cyangwa akaba ari umuturage mwiza abantu bashobora kwizera. Arakomeza ati yaba n'umuyobozi w'itorero, yaba n'umuyobozi w'idini, yaba ari umupastor, yaba ari mbese umuntu uhagarariye iby'idini. Ibyo rero bavuga ko uyu muco w'ubugome n'ubwanganyi ngo nubwo abasadukayo n'abanditsi n'abafarisayo bose bari barishaye imyanya ngo bari abagome bitangaje kuko bagiraga abo banga n'abo bakunda bakarobanura abo bakunda n'abo banga, bavuze rero ko iyo mibereho ifitwe n'abanyamadini henshi ku isi ishobora guhura n'uwo batayizera kimwe akaba atanamusuhuza. Uwuhindutse umuhungu mukuru wa wundi waburi w'irengero, urabona ko uyu muhungu yari yarapfuye aza kuzuka, ariko uyu muhungu mukuru ntabwo yarapfuye ntiyongeye kuboneka. Abantu benshi bajya bitekereza bati yari yahuye, ariko uyu mugabo maze ubushakashatsi bwe ariko buboneka nanone mu busobanuro bwa Bibiliya turabyemera aza kububona rero avuga ati yaba ari umuntu ndetse ukomeye mu itorero ukomeye mu idini ndashobora kuba akomeye mu idini ariko afite uyu muco wo kwanga umuvandimwe wo kwanga umuntu uzanzamutse akaba hari icyo yageraho agakora ku buryo amukoma mu nkokora kugira ngo atakaze byose iyo muco iri hanze y'amadini kandi iri no hirya no hino mu batari abanyamadini kugomwa umuntu icyo icyari kuba cyamufasha ubwo naganiraga n'umuntu wari umuyobozi w'itorero mukuru yaje kumbwira ariko yashakaga hari kunturira arambwira ati burya rero nubwo mutabizi ka Paul nti ati burya ndi umugome uri umugome ati ushobora kubuza umuntu amahirwe yari agiye kugeraho ati ntayamubuza ntazapfa yongeye kuyabona nibyo ati yari umuntu mwiza umusore mwiza ugenda neza umuyobozi w'itorero yewe ndetse yabitorerwaga kenshi ariko ndavuga nti ese ibyo bintu koko uzi ko uri umugome pe ukabimenya none se ubwo ntabwo uzabyihana se ngo ibyo se ni ngombwa ni ukuri niko yambwiye ntabwo ari amagambo ibyo kandi yanyuriraga mbabaje kuko ntihabwo mu muzi ntabwo ndi mu muvuge yari amaze koko gukora ibintu bimbuza kubona miliyoni ebyiri nari ngiye kubona nuko akora uburyo bwose yabishwanyaguza nuko izo miliyoni n'ubu sinazibonye ariko angira atyo burya hari abantu bazi no n'incyuro bakaba yagucyurira kugira ngo ukaniyahura udakomeye wakwiyahura ibyo ngibyo n'abanyarwanda bagabishobora gucyure inyuro ibyo abanyarwanda baravuga ngo inyuro mbi ngo yashubije nk'undi iwabo ibintu ibisumije ngo birimo kwivuga imbere y'umwami Ruganzu ngo barivuze barivovota nuko noneho nk'undi wari waranyazwe nawe arivuga ukuntu yarwanye nuko umwe mu bantu basumije bya Ruganzu mukuru witwaga Muvunyi nuko noneho ngo bakarema nuko aragenda aramwegera aramufata mu ishaza hasi ngo cyara wato arasoni urivuga se wivovota ngo kujya utishe uwashahuye so kuko kera gutsinda kwari ukuba kuraho ibinyita na Dawidi muzi ko umugore we wa mbere yamukoye ibinyita ijana yari yasabwe na Sawuli icyo kintu ubwo bugome bwari buriho nuko ngo yahita anyerera asa n'ugiye kwihagarika ntiyongeye kuboneka nk'undiye nta n'ubwo baza ahantu irengero rye inkuru rero iryo jambo ni yagira ngo anyurire ariko birababaje ko yambwiye ko ari umugome kandi ari umukristo rero uwo muntu aba afite imico y'uyu muhungu mukuru iyo mico yabindi abantu babwiriza ijuru no kuririmba aba atazarikandagiramo oya rwose kuko uyu muhungu mukuru ntarengero rye ariko uwo mushakashatsi yaje gusanga ngo ari abari bari imbere ya Yesu ngo bamukenetse kwanga n'iki cyigisho ngo barimbukiye muri 70 abari bariho ni abafarisayo rero n'aba bose banze ko Yesu ababera umuyobozi barimbukiye muri 70 nta rindi busobanuro rero bundi kandi koko muzi ko iyo tugenda mu gisekuruza cy'iyobokamana usanga tutumbuna gisekuruza cya Kayini kanaka ngo Kayini yabyaye kanaka yabyaye ntabibaho ahubwo baho Seti yabyaye kugeza kuri Nowa nta gisekuruza kibarwa iyo giturutse kuri Ishimayire kuko isezerano ryahawe Isaka ubwo rero igisekuruza cyangwa cy'uwo muntu unyazwe n'Imana kiburirwa irengero yaburiwe irengero y'umuhungu kubera umujinya n'ubugome kubabazwa n'uko murumuna we yari yarapfuye akabazuca kandi nibabire ikintu umuntu umwe nyuma y'intambara yari nahagararanye n'umuntu nuko anaza aramubaza ngo niko yaramukiriza ndabona uri mwene wacu wenda ati ngo kuki utapfuye kuki utapfuye waratunganye biza kugera mu nzego z'ubuyobozi kuki utapfuye waho yakwishimye ati yo wabayeho ye baba we yo kuki utapfuye urumva ubwo rero uwo ni umuhungu mukuru kuko uyu mugabo yasobanuye neza ko ashobora kuba ari n'umuntu waba ari n'umutegetsi kandi wizerwa ariko akazaburirwa irengero mu by'agakiza kuko afite uwo mutima w'ubugome n'ubwo bwaba buhishe mu myenda irengero uzi guhura n'umuntu wari warakenye ukamugahura yarakize ntukwiye kujinika ukwiye kuvuga uti ahonara nuko Imana yarakoze guhura n'umuntu hari se uvuye mu nzu y'imbohe ukaba utamuramutsa muramutse kuko yari yarapfuye arazutse iyo mibereho rero irunze mu madini irunze mu bantu benshi urumva bavuze ukuntu bumvaga Yesu atangiye igitekerezo maze bakajya bamwenyura bagaseka ageze kuri iki kintu cyo gusa n'uwambuye agaciro abakambwe bakomeye nukuri ngo kibongera kumumwenyurira kibemeye n'iki kibwiriza kuko yari arimo bamwise ngo asangira n'abanyabyaha kuko abari bamuri iruhande intumwa yatoye hari abo ba Mariya bari abantu babo baza akayo bahoze ari abakoresha b'ikoro bande ibyo rero ku Bayuda ntabwo banezezwa n'abantu bajanzamutse bamenye bemeye Kristo nyamara abo Bayuda kuko banze ko Yesu ababera umurengezi baburiwe irengero barindutse muri 70 nta n'ubwo igisekuruza kivugwa cy'amazina nibyo nyine ntakiri ntabwo ngo kanaka yarimbutse muri 70 igihe abaroma batera Yerusalemu ntabwo bavuga kanaka kanaka ntabo ntawuzi ibyo no nta mateka yabo nabo baburiwe irengero niko byitwa umuntu rero ngo ugendane umutima yaba ari mu idini cyangwa hanze y'idini aba bantu ngo na bazaburirwa irengero mu byerekeranye n'ibyobokamana ntibaba barimo kuko ngo nta raporo itangwa mu ijuru ry'abo bantu uyu muhungu mukuru ngo wiberaga mu mirimo akaba ari uko afashashe bibiliya itubwira ngo ntabwo tushobora gutsindishwa n'imirimo ahubwo dushinzwe kwizera niba baranze kwizera bakaba ari abanyamirimo nibyo biriho ku isi usanga umuntu ugiye gushenga hariya ahura n'undi bagiye kubishikana umwanya akaba atamusuhuza njyewe nsengera mu idini niri njyewe nduwo kwa kanaka njyewe nduwo ka kanaka sinemera kanaka ibyo byabyaye amadini ijana ryose kandi abantu bakarya bagasinzira ntibamenye gutekereza uyu muco ku byerekeranye n'Imana umuntu aba adafite abazaburirwa irengero aba bantu bakoze ikosa rikomeye cyane ikindi ngo bababajwe n'uko atavuze ngo nuko ise aramuhana ise aramuhana abanyamadini benshi bagendera ku bihano ibihano bishobora kuvuna igufa ibihano bishobora gutuma uwo munyadini aniyahura yo nabaye Nyamirambo nuko umunsi umwe umusore yibye ise 50,000 hariya mu kinyambo nuko noneho aragenda ayariha perimi hari uburyo ushobora gutanga 50,000 maze bakakuviringira perimi inkunga agenda yitahaye igihe rero isha yabuze amafaranga ntibyabaye ntabwo ari ukuvuga gusa nuko noneho ise aza kuvuga ati rero baba ati amafaranga ninjye wayafashe ariko nzayakwishyura niba ntwariye amafaranga ati yego baba ariko dore icyo nakoze sinafashije ubusa mfite perimi ndimo kwiringaniza ko nzaba umushoferi ubwo rero rwose nagusabwa kwishima kuko nzaguha vuba nuko rero batubwiraga ko umwana ucumuye aho ngaho agomba guhabwa igihano nubwo yababarizwa nubwo yababarirwa ise yaramubwiye ati yari munini ati ndamuha igihano abandi bari aho barashungereye ati areneka nuko ajya mu mugongo ibiro rero by'umusaza maye wo mu biryogo yabaga ari munini nuko umuhungu aragenda amanuka kiremuka kure kwa Shimani panda kure kwa mama Shimani nuko sinakubwira umwana amaso asigara yenda kuvamo maze abantu baramubwira bati oya 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 ukwica umwana hato hajya mubabarire wamubabarire nuko noneho ageze aho amuva ku mugongo amukubwa utushi ati mamayo nzongera kwiba wanjye gira nuko yikubita hasi umwana bamuhavanye bamujyana kwa nyiranuma kwa nyiranuma rero ntabwo muhazi bamwe ni mu biryo bw'ahantu habaga ivuriro urumva ni wa muzanzamuriye abandimwe icyo kintu cyo kubabarira umuntu ari ukubanje kumukubwa utushi ubanje kumuhekesha ibiro kugira ngo amaso atunucavemo izo ntabwo ari imbabazi imana yemera ibyo rero barayimureze bati kuki atabuje ku isi yabanje kumuhana bamukubite kuko abayuda n'inkoni abayuda rero ni kubabarira n'inkoni n'ibihano bikomeye bijegeza bimena amagufa nuko bakoraga ndetse benshi bakwiraga mu gihano uwo muco ntabwo ariwo niba ari imbabazi ni imbabazi igihano ni igihano uyu musaza rero ashushanya imana imana yakubabariye ntigombera ngo genda ujye kwasa ubutare wujuje ikamyo amabuye mirongo amaturu 50 oya irakubabarira ugasigara umeze nk'aho utigeze ukosa uyu musaza rero agereranywa n'impuhwe z'imana imana ibabarira umuntu sa kondisiyo atari kuvuga ngo reka mbanze ndebe hari wenda se ngo byagenze bite oya imbabazi ni imbabazi basi ikamururaho umuntu ikosa bikarangira bavandimwe ntabwo basobanuye byinshi n'ibirebire cyane ariko icyo bivuga ni ukuvuga ngo igituma amadini ari yuzuye ku isi kandi atumvikana nicyo ngicyo n'uwo muhungu mukuru iyo mico yabaga muri uwo muhungu mukuru n'abafarisayo n'abandi ni iyo mico y'abo bantu gukora ku buryo batahurira mu mana umwe akayivugaho uko ashaka undi akayivugaho uko ashaka ati niba ariko turafatana ngaho uwo muhungu mukuru umuhungu mukuru noneho rero mvuze mu bindi by'idini niba umuntu ari umunyacyaha agashaka kugaruka mu gakiza benshi bamuhezayo ati azarigarukamo narapfuye urumva azapfa ryari bizaba bikomeye nuko rero kubana ubugome bumara igihe ubufitiye umuntu waremwe n'imana ni ukuri uba uzaburirwa irengero yaburiwe irengero kuko atashimishijwe n'uko umuvandimwe wari warapfuye azutse ibigereranywa n'uko natwe dushobora kubona umuntu ugiye gutera imbere tukamubuza iterambere tukamubuza ubugingo akaba yanakwicwa kugira ngo atazigera agura indege agura imodoka guhagarika byose kugira ngo azapfire ubukene kugira ngo ndetse aziyahure uwo muntu ashobora kuba yambaye neza ashobora kuba afite ubutunzi bukomeye ashobora kuba ari n'umunyadini usenga ariko iyo ngeso nyirayo abazazimira ibyijuru byo ni ugupfa kuririmba gusa ntabwo yabibona icyigisho ni icyigisho kirekire kira hafi aho Pawulo avuga mu Efeso kabiri umurongo wa mbere avuga ati natwe yaratuzuye twebwe abari aba kamere nuko noneho tugendera mu bugingo Yesu aduha ubugingo ayibutsa aba Abefeso kujya bamenya ko nabo bari abapfu bakazuka ndetse abakristo benshi babatizwa mu mazi bigaragaza ko bapfanye na Kristo hanyuma bakazukira muri we nasomye igitabo kivuga ko ngo hari abantu bajya ngo abayobozi babatiza ngo banyamuhamba babona akajya kumubika mu mazi avuga ngo napfuye kandi atapfuye ndetse abatiza iyo ni ukuboko n'urutoki rusigaye hejuru bamusubiza mutapfuye ngo ntiwahamba umuntu n'urutoki rusigaye hejuru kereka igihe cy'ibyago tugeze mu by'imperuka bamusubizamo akinjira wese agashushanya ko apfuye yabaye mu diyakoni maze haba harangiye umunsi tugiye gutunganya Yorodani tugatoraguramo inkono z'itabi zaturutse za gutamwa n'ahandi amashigara y'abasore bari bafite mu mifuka ubugoro bw'abagore batuye aho mu mujyi yewe twara kwewe byabaga ari ibitangaza ntibishaka ko wabacana mu bugoro uri mu mufuka ukagira ngo hari ibyo bizamara ibyo bariya rero tuvana n'iyindi mico iyi mico y'umuntu muhungu yakomeza kuba mu bakirisito yagombye kuba yarasigaye muri Yorodani uyu mwanya ndagira ngo bene data bavandimwe numva aya magambo ni ukuri twirinde kubaho dufite abo twanga ni gukina n'urupfu ni ukwigirira nabi nasomye amagambo avuga ngo igitabo cyitwa Amashauri Juya Wakiri inama ku bisonga abaje 32 ngo umuntu wese uzaba ufite uwo yanga akapfa ntabwo ashobora kuzazwa ku muzuko wa mbere ese ni ngira ubwoba urumva neza gupfufite uwo wanga gupfufite mwene so wanga uwo mushenga nukabura mwanga nta bugingo buhora nubwo bamushyira mu isanduku ya zahabu yakata ntacyo bivuze bavandimwe inshuti mwakumva aya magambo igitangaza umwanditsi arongera arandika ngo n'abategereje umwuka wera w'imvura y'itumba ntabwo bazasukirwa umwuka wera w'imvura y'itumba ngo ahubwo bazasukirwa imbeho y'itumba bagagare kubera ko bari bameze bafite umuco nk'uwa Kayini wangaga murumuna we ngo nuko atanze igitambo kivushwa amaraso we amutegeka ngo natwice iby'amashaza n'uburo n'ibindi n'amahe impeke aramwica n'ukuri ngo kuko wenda ndakoze nk'ibyo akora wenda nshobora kuba mfite imico yanjye itagomba kuba ari iyawe ntabwo wayimpora rero ntiwanampora n'ibyo kwizera uwizere ariko ntugomba kubimpora ni ukuri rwose ntigomba kwizera nk'uko wizera ni uburenganzira ku Mana ntabwo rero umuntu yavuga ngo ndamwanze kuko tudasengana kuko adashaka kumva ibyo mubwira uyu mugabo yaravuze ati ashobora kuba ari umuyobozi w'idini ashobora kuba ari umuntu mwiza uri hanze y'itorero ashobora kuba yabatondekanije ni ukuri ni igitangaza nuko rero igihe uriya muhungu yanze ko murumuna we azuka wa mugore nawe ati pfupfuye iby'ubucuti biragora nta muntu wapfuye ati ongera upfe bavandimwe abantu bazanzamuka bashaka kujya mu gakiza ntabwo dukwiye kubatindagira mu rupfu ahubwo dukwiye kubazanzamura tukabakira umuntu wese ushaka kuzamuka umuntu wese ushaka gutera imbere mama we mubaze uti ngukorere iki ngufashe iki atari kuvuga ngo ndamwirukanisha ndamukuraho kuko natwe Pawulo ati namwe yarabazuye nawe yishiramo yaratumana yaratu uhasomye ikigisho Abefeso kabiri yewewe umanike ugeze hepfo ku mirongo umunani birakomeye cyane natwe ukamenya ko natwe twari dupfuye nuko Yesu aratuzura igihe hari abana bashaka kuzamuka kuva kuzamuka mu ntera kuva mu rupfu bajya mu bugingo ntabwo dukwiye kubataba ngo tubameneho amazi yo kugira ngo bapfireyo ubwo dushinzwe kongera gufata uburyo bwose bwo kubahobera kubagirira neza kubahumuriza igituza cy'umuntu kibamo ubugingo ihobe y'umuntu yumva hagariye ubuzima urumva ubu rero abantu nyine nk'abasore ntibagihoberana ni kinshi abari kandi bwana burya ntabwo wazura umuntu urumva bari n'abashi niko yari ameze bari n'aba ngo bamwitaga fishi de consolation fishi de udorotation yagiraga impuhwe muri we abakristo bagomba kuba bafite impuhwe z'uko zitatuma bagirira nabi bagenzi babo ubundi bwa Yesu tubane natwe bavandimwe mu izina rya Yesu amena
amena
reka dusenge uhoraho mana yacu tugushimiye umwanya nyagasani uba ubonetse kuri tuganire ibyawe tugushimiye kandi abavandimwe barashyizeho gahunda yo kugira ngo abantu b'Imana baganire abanyamakuru n'abigishanyi bamwe n'abantu bashinzwe guteza imbere abantu no kubazanzamura ni umurimo umwe nubwo abantu bawitiranya nuko rero aya magambo yagashani umwuka w'Imana ayasobanure mu bundi buryo burenze ubuvuzwe kugira ngo bizaduheshe ubugingo buhoraho ayo magambo atuje kugira imico yo kuzazimira muri iyi si ahubwo tuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu amena
amen
murakoze
amen
isezerano ry'amahoro riraturinze nacyo tuzaba Mugambi wayo uri muri twe sezerano ry'amahoro riraturinze nacyo tuzaba Avera bamaraika
Yumba zima na isezera
Ona uhonya na we mana
Bamaraika, limba zima na isezera.